Brook Nolunkumbwa. Sensei.
Mkate.
Service taibosha mileage. Taiponya mileage. Service taibosha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch takade tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again kuwa filaba kukuwa amba mwona chipia chipia patefo ya bafeni.
Service taibosha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. For my stack I let the two stand do. Pange pange no you win a one boo. One two. Pole pole one two. Feet paisha monina one two. Kuisha mwana mailo ni te. Wakumana kala but mailo ni pe. Kong kong ko. Kuchibi wide openinga. Kunishe kuloko dialo ni we. Ni bona bona but still tuladabwa. Adi chinja pati chalo chila chaja. Chipadi leshi narikali mundoti. Padi historika ya mumbonji. Service taibosha mileage. Taiponya mileage. Service taibosha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch takade tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again kuwa filaba kukuwa amba mwona chipia chipia patefo ya bafeni.
Service taibosha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo.
Imagana, not so good, but this bag of him easy. Like into no can and I be busy. Get on my one of a kiss. Sakamano movie, you know that in the disease. What's more pasha? What's more maula? What's more sunda? But I want to shake on a 30 cent to what you have. Prevention is better than cure. Tidwad, but in the mode, what I sure. Go on, when I'm going to on the same page. The winner's and the number mileage.
Service, I wish a mileage. Taiponya mileage. Service, I wish a mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch takade tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again kuwa filaba kukuwa amba mwona chipia chipia patefo ya bafeni.
Service taibosha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo.
Ok jinzo chari pente kwa ya isasa ngwati. Jinzo chobe chari pente kachiswati. Nolo tinye tafire mbeka kuishati. Njeba poporo elabena bari kuishati.
Shikambo.
Service taiponya mileage ino. Kwenu ningechefwe maule kuno. Kamkono kushupa inwe nkulo. Uleishamo maita wina mchungulo. Kesa iluka poromba no way. Tuko yangu kalira owe. Apati walitembe luka wow. Nolo ichefe sani baka tila liswa.
You already know what it is, right? Mazondes.
Criteria.